ndi chikondi Undiyeleze mumtima monze Chifunilo changa mjole Ambuye wanga Kandifikila Inundiza kangamila Ndikalowa ine mdima Ambuye wanga Kangamila, Kangamila, Kangamila.